dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda. Turaha mikoro mugenzi wacu Eric bagira ubusa uri Kigali. Eric, mikoro ni yawe.
Etienne Karekezi, ndagushimiye cyane mu kiganiro dusangira ijambo kandi nanye suhuje abakurikiye Radio Ijwi rya Amerika. Ni muri rwa rukurikirane rw'ibiganiro tubagezaho kuri Radio Ijwi rya Amerika mu gihe isi yose yibuka ku nshuro ya 25 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Umwihariko w'ikiganiro cya none turasubiza amaso inyuma tujye mu cyahoze ari Komine Giti yari mu cyahoze ari Prefegitura ya Byumba mu Majyaruguru y'u Rwanda. Ubu ni mu murenge wa Bukure, akarere ka Gicumbi.
Ndashaka kuzajya Byumba ihora yewuba ahubwo ndagiye hora yehora rwose ndagiye hora yehora ndagiye.
Ufatiye ku marorerwa yabaye mu Rwanda, hari byinshi byanditswe kuri Komine Giti, hari byandikwa yewe biranashoboka ko hari n'ibindi byinshi bizakomeza kwandikwa kuri Komine Giti. Aho ni kucyafatwa nk'umwihariko wayo. Niyo mpamvu mu kiganiro twabateguriye tuza guha ijambo abari abategetsi muri Giti ndetse n'abari bahatuye kugeza ubu, bose tuganira baracyari imbere mu gihugu. Kubw'iyo mpamvu mpaye ikaze bwana Edouard Sebushumba wari burugumesitiri wa Komine Giti mu gihe cya Jenoside. Aratangirana n'umwihariko w'icyahoze ari Komine Giti yategekaga.
Umwihariko yo Komine ni uko abaturage bari babanye neza kuva kera, bahana inka, bashyingirana, nta macakubiri abarangwamo. Ibyo bikaba byaranatumye Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 nta bukana yagize muri Komine, ndetse nkavuga ko nta n'iyabaye.
Ibyanditswe bibataka nk'intwari yakumiriye ubwicanyi muri Komine Giti, umwihariko cyangwa sibanga mwatubwira ryari riri?
Ukurikiranye amateka, ntabwo Jenoside yabaye nk'impanuka, Jenoside yari yarateguwe. Wenda ntagiye mu mateka ya kure, nahera mu ya hafi n'abato yabazi ibyo, wenda nyamara urwenda igihe ingabo za FPR zashozaga urugamba rwo kubohora igihugu, wabonaga hari ibikorwa bigenda bikorwa ubona ko biganisha ahatari heza. Aha navuga bike tuvuye nk'ifatwa ry'ibyiso muri 90, uzi ko hafashwe Abatutsi benshi ndetse hagakurikirwaho n'iyicwa ryabo mu gihugu hirya no hino. Aho navuga hatwegere ni nko muri Komine Murambi, ho banahungiraga inahangaha tukabakira, byamara guhosha bagasubira iwabo. Muzi ko no muri za Bugesera, za Bigogwe n'ahandi henshi Abatutsi bagiye bapfa. Hari ibindi bikorwa byagiye biba, tubiye amashyaka menshi amaze kwemerwa. Muzi ko kugira ngo yemerwe byatewe n'igitutu amahanga yokeje wari Perezida Habyarimana, arayemera ariko yemera bitavuye ku mutima avuga ati nemeye mukeba. Nyuma yaho hari ibyagiye biba, ugasanga nkuko nabivugaga byototera ibikorwa bibi cyane muri za mitingi, ugasanga abantu bararwana, amashyaka MLND, APR, PSD, abantu bumwe bashyizemo icyizere ko demokarasi igiye kuza, ariko ugasanga ahubwira kuri amacakubiri, bumvaga bavuga za APR power n'izindi. Ibyo bivugwa by'amashyaka menshi, urumva ko hagiye habamo ibikorwa bitari byiza, ahabaye za mitingi bakarwana n'ibindi. Muzi ko hari imyigaragambyo yigeze kuba mu gihugu hose yo kurwanya amasezerano ya mahoro ya Arusha, bigaragara ko ishyaka ryari ku butegetsi ritashakaga igabana ry'ubutegetsi. Iyo myigaragambyo yabaye mu gihugu hose, muri Komine Giti twe twarayamaganye ko twumvaga aho yagiye iba abantu barwana, cyane cyane Abatutsi bakubitwa. Hari amakomine amwe n'amwe byagiye bibaho. Hari ivuka ry'imitwe y'amashyaka, imitwe y'urubyiruko yitwara gisirikare, iyo nayo yari imitwe ifite urugomo rukabije cyane hari intera hamwe hari impuza mugambi cyane cyane zazityaye ubona ko zigenda zitoteza abatutsi aho zinyuze hose byo ni ibikorwa byinshi byagenega bigaragaza ko imbere atari heza ibyo byo byatumye dufata ingamba zo gukoresha inama nyinshi kugira ngo dukangurire abanyarwanda abanyagiti bagomba gukomeza kubana mu mahoro uko byari bisanzwe bakirinda amacakubiri tukabereka uko umwanzi bari bafite mbese ni ubukene nta kindi naho kuvuga ngo umuhutu n'umututsi bagomba gusubiranamo ibyo tubibavanamo ngane rero noneho kuri genocide nyirizina muri mata 1994 kuko ari byo mwanambashije cyane ahangaho rwose kuva itariki ya 7 ukwezi kwa 4 genocide itangira kugeza tariki 23 kuko nibwo abasirikare b'inkotanyi bageze kuri biro bya komine giti nta muyobozi wasinziraga kuva kuri burugumesitiri abo bitaga abakonseye b'amasegiteri abasabajyanama abapolisi twese twararaga tuzenguruka komine tureba ko nta wahirahira ushoza intambara kuko burya kugira ngo umuturage afate iya mbere yica undi ni uko yabonaga hari ukuntu ubuyobozi bushyigikiye twe rero twayeretse ko tutabishyigikiye nk'amasegiteri yegeranye na komine Murambi yari yatangiye kurya inka z'abatutsi abatangiye kurya izo nka twarafashe turabafunga binagaragara n'abandi baturage ko ibyo bintu tutabishyigikiye kuko n'interahamwe zo muri Murambi zashaka kwambuka ngo zize muri giti ujya mwumva umukonseye waharwaye intambara ikomeye cyane witwa Gatoyire twajyaga tumwohereza n'amasasu n'ibikoresho n'abandi n'abapolisi kugira ngo bamufashe interahamwe zo muri Murambi zitambuka ahandi twibanze cyane ni ku kiyaga cya Muhazi kuko kiriya kiyaga cya Muhazi abantu benshi baturukaga mu gice cya Gasabo y'ubu ngubu icyo gihe ari komine Gikomero abaturukaga Ifumbwe muri za Gikoro bahungira muri giti hariya rero twarwanya urugamba rukomeye cyane kuko interahamwe nazo zashakaga kwambuka kugira ngo zize muri giti noneho mbwira abaturage mujye ku mazi mufate amabuye mufate iki mukumire ziriya nterahamwe zishaka kwambuka ariko mureke abatutsi bahunga bambukire muri giti nabwo natanze uburenganzira bwo gupfa yuko abasari bafata amato bakajya ku kiyaga kwambutsa abatutsi bahungaga hari n'abazaga bakomeretse tukabageza ku rwesero ku centre de sante kubavuza barambuka baza muri giti niho yahungiye uko yabonaga ho nta bwicanyi buhari sinzi bamagize kuri centre hepfo ngaha hari ikigega cyarimo ibishyimbo bigera nko kuri toni 80 ni cooperative yari hari y'abaturage bajya bashyiramo imyaka yo kwizigamira ibihe bibi kugira ngo izabagoboke twagiye turagifungura ibyo bishyimbo byarimo n'ibyo byatunze impunzi ziba zaturutse hirya no hino zihungiye muri giti bimara igihe rwose nta nzara bafite abakonseye banjye rero n'amapolisi imana nagize nuko twavugaga rumwe inama tugiye yo kujya gukumira hanaha bakagenda ntawe uvanga ngo nagira hirya yigisha ibindi abakonseye harimo abahutu harimo abatutsi twese tutashyize umugozi umwe
ubwo ni ukuvuga ko nta baturage bigeze bicwa guhera mu kwezi kwa 4/1994 muri komine giti
niyo komine giti nta baturage bigeze bahicirwa cyo kurara abandi bagiye bagwa hirya no hino babaga mu makomine yandi batabaga muri giti ndetse bakanazira ko akenshi baba bumvaga ngo muri giti ntacyo bakoze batubu bose ni inkotanyi abenshi bagiye babigwamo
nk'umuntu wari burugumesitiri wa komine giti byari mu bihe bikomeye nta muntu mu muryango wanyu ushobora kuba yarishwe muri icyo gihe
abantu mu muryango wacu hari ababuze ariko ntabwo bicwe muri giti ntabuze ahantu baguye babaga hirya no hino mu gihugu nk'abandi bose.
Hirya no hino mu gihugu hari za kiliziya zagaragayemo ubwicanyi, yewe na zimwe ubuzahindutse inzibutso. Abihaye Imana bakoraga kuri paruwasi ya Rwesero muri seminari babyitwayemo bate muri icyo gihe?
Mu 1994 paruwasi ya Rwamiko ni aha hafi hagati ya biro bya komine Giti na komine Rutare, niho hari paruwasi. Aho ngaho ni naho abantu benshi bari bahungiye, hari abapadiri b'aba Espanyol, abapadiri bose babyitwayemo neza, bari bafite n'amastoke y'ibiryo bagaburira abantu. Ariko babonye intambara irimbanyije bageze aho baragenda, ntabwo twamenye aho banyuze. Bamwe batubwira ko baciye Muhura, none bagira Muhura bagahura n'abapadiri baho bagafata imodoka bakagenda.
Naho abo ku Rwesero babyitwayemo bate?
Abo ku Rwesero mu iseminari muri icyo gihe ndumva nabo nta kibazo cyabaye muri 1994. Ahubwo ndumva mu iseminari niba nibuka neza, abari hafi aho ku Rwesero babonaga ibibera hakurya y'amazi, aho nahoze vuga muri Gikomero, bashatse guhungira ku Rwesero. Batubwiye nyuma yaho ko babohereje abapadiri bababwiye ngo nibazamuke baze kuri komine.
Dushingiye ku byanditswe na Dr. Leonard Nduwayo ukomoka muri Igiti, avuga ko hari abihaye Imana, ababikira, abapadiri ba Rwesero n'abandi bakozi bakoraga muri komine Giti bishwe. Byaba ari byo?
Ibyo ntabwo mbizi rwose, keretse baba baraguye ahandi hatari muri ibyo bigo bakoragamo, aho byashoboka. Ariko numva ntabaguye ku butaka bwa Giti.
Imyaka 25 irashize jenoside ibaye, hari gahunda z'umwe n'ubwiyunge zagezweho, by'umwihariko nka Sebushumba Edouard wari muri komine Giti ayiyobora. Iyo myaka 25 ishize, kuri mwe mwicaye mwiyumva mute?
Ingwemwe n'ubwiyunge, njye numva igihugu kigeze kure. Iyo mbona ibyakozwe byose ukareba ukuntu abanyarwanda babanye, cyane cyane navuga muri Giti, ari naho mba, ari naho nabaye kuva mvutse, mbona ubumwe n'ubwiyunge rwose buriho butera intambwe nziza, kandi nkaba mfite icyizere ko bizakomeza kubera leta y'ubumwe ibifitemo ubushake buhagije.
Hari ababurugumestri bagenzi bawe, imvugo ikunze gukoreshwa n'abanyapolitiki, bijanditse muri jenoside, hari ababihaniwe, ndibwira hari n'abagiye hari barangiza ibihano. Nk'umuntu wategekaga mu bihe bikomeye, ikikuza mu ntekerezo cyane kuruta n'ikihe?
Kinza mu ntekerezo cyane ni ibihe twanyuzemo bikomeye cyane, noneho Imana ikaramfasha tukabyivanamo amahoro. Ikindi kinzamo cyane no gushima Imana no gushima abanyagiti ko batatatiye igihango bari barahanye, umuco bari baratojwe wo kubana neza. Icyo kintu kiranshimisha cyane.
Iyo wicaye muri komine Giti wari uyoboye, nicyo cyubahiro baguha, nacyo gira iki kibwira aho abanyarwanda?
Iyo mbonye uko bimeze numva nshimiye Imana, kandi icyo nabwira abanyarwanda bose banyumva nuko nabi ntihembwa. Gukora neza ntawe byishe, gukora neza ntibisaba amafaranga. Icyo nabwira abanyarwanda bose banyumva nuko bajya bakora neza, bakirinda cyane cyane kuvutsa umuntu ubuzima atari bubana bumuhaye, kuko amaherezo nabo ntabwo bazatura ku isi ubuziraherezo, baba bazarangiza nabo bapfuye.
Abanyarwanda hari ukuntu bajya bagira akanya ko kwishimana. Uri muzehe wayoboye komine Giti mu bihe bikomeye, ariko nk'abanyagiti b'icyo gihe wenda hari abagiye bataha bitewe n'imyaka, mujya mugira umunsi ukabona baragukeneye bakavuga bati uyu ni umuntu waturinze?
Wenda ku mugaragaro ngo bibe binakwita ofisiyeli ntabwo birabaho, ariko abenshi usanga iyo duhuye dusabana tuganira wumva bishimiye kumbona. Ikindi nanone nabaza nkubwira ko hari abantu bagiye bahungira muri komine Giti, cyane cyane abanyarwankuba muri cyahoze ari komine Murambi, hakurya ari abanyafumbwe mu cyahoze ari komine Gikoro. Abo bose iyo babonye akanya ko kugera inaha ngaha baza kunsuhuza, nkumva ibyo bintu binshimishije.
Leta yaguhembye iki?
Leta muri 1997 yampembye sheki y'amafaranga miliyoni
y'amanyarwanda
nta kindi
ikindi ni imirimo nagiye nkora imirimo inyuranye urumva nacyo hagihembo kirenze icyo ngicyo nabyo kandi numva ari ibintu byiza cyane nabaye sous-préfet ntambara ikirangira mvuye ku sous-préfet mba député ubu ngubu nkaba ndi muri pension numva nta kibazo mfite mu murenge wa Bukure akaba ariho nkora imirimo yanjye inyuranye cyane cyane yerekeranye n'ubworozi n'ubuhinzi.
Hari umuturage wagize icya kugendera nk'impano ku giti cye?
Hari uwanyemereye inka singo ngwe nako muvugira ahangaha ariko arahari hari n'abandi njye numva bashaka kumbona ubwo iba rukumbona gusa bari n'ikindi bazagena ubwo sinakime.
Turabashimye ku kiganiro mwemereye ijwi rya Amerika.
Nawe ndabashimiye murakoze cyane.
Rufumba buyoga ndabwisige Tumba gituza muhura nangarama Utare mukarange chungo ya kivuye na chumba Nyami kivari kiyumbi giti murambi Uliko mini, ulikarenge Kaskwiri na vanyabu zare tukambarunge Vina vahima utuza ganira Pindi kubanga nisanza eshanga Chume ahakishera kinuzire Chabyumba Nyenda kuza byumba
Muracyateze amatwi ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo aho tukiri ku ruhererekane rw'ibiganiro tubagezaho mu gihe isi yose yibuka ku nshuro ya 2025 Jenoside yakorewe Abatutsi Mbibutse ko dusubiza amaso inyuma tureba ku cyafatwa nk'umwihariko w'icyahoze ari Komine Giti Muracyumva bagira ubusa reka noneho twumve n'abari batuye muri Giti kuri mikoro ya Edi Rwema hano ku ijwi rya Amerika
Murakoze nitwa Rubangura Emmanuel ndi umuturage mu murenge wa Bukure mu cyahoze ari Komine Giti nakoze imirimo myinshi itandukanye narigishije mu mashuri abanza ariko imirimo nakoze cyane ni ukuyobora urubyiruko n'imikino ndetse n'amakoperative mu cyahoze ari Komine Giti mfite imyaka 59 akaba ariyo Komine Giti nta ruhare yigeze igira mu byerekeranye no kwica abantu bitabujije yuko hari abantu b'intagondwa unabiziye hari abantu b'urundu hari harimo abantu batekereza nabi bumva bakwica abandi ubutegetsi bwari buri icyo gihe ntabwo bwabyemeraga bwakanguriraga abanyarwanda abanyagiti kutica abavandimwe babo ikindi nuko abanyagiti mu makuru twakiraga nuko muri za 59 abaturage b'iyi komini ntabwo bigeze bagira umujinyo kwica abavandimwe babo bigaragara ko n'ubuyobozi bwa mbere ya Edouard Sebushumba ategeka komini giti n'icyo gihe nabo ubwabo bagize uruhare mu kubuza abantu kwica abandi hari abatwari twarega twumva bitwaga bakayijuka Gustine usaza yahoze ari sushefu nawe yaba yaragize uruhare rukomeye kugira ngo muzane 59 abantu kwica abandi urebye rero ubwo buyobozi buri mwese yayoboye abakonseye nabo barafite umutima wo kuhagarara ku baturage babo nibo babaga babegereye cyane biturutse ku nama ikindi murabizi urubyiruko ni rwagize uruhare mu kwica abantu urubyiruko rw'interahamwe urubyiruko rw'impuzamugambi nibo bagize uruhare rukomeye ahandi hirya no hino mu gihugu mu kwica abantu muri iyi komine rero nta mutwe w'interahamwe waruhare
umuntu yakwibaza wende byo byatewe nuko wari umuyobozi w'urubyiruko yari umututsi
nabyo nibyo kuko nariwe nanjye narahigwaga ariko mu rwego rwo kugira ngo ntapfa urubyiruko rwanyibonagamo cyane kuko nakundaga siporo nabo bakayikunda twekinjije rwatsinda twa dufite ikipe ya basket itsinda yari mu cyiciro cya mbere Premier Division tukagira imikino y'ingororamubiri tukagira umukino wo koga muri iki kiyaga cy'amazi twarushanwa amateleviziyo y'isi yose akaza akabifata tukagira amakoperative yahuzaga abantu noneho mu gihe cya za meeting muri 1992 ari nabwo isaje Jenoside yategurwaga cyane aho kugira ngo abantu bajye muri meeting twe tukahugira muri siporo urubyiruko nkarujyana muri siporo buri mwese arabifashijemo agategeka ko ntabura akagutugurira imipira
wari umuhutu
we yari umuhutu rwose we yari umuhutu ariko Imana yavugiyemo niko navuga hanyuma kamfasha tukagira twibugira n'abaturage kubera ko baramenye siporo bakaza kwirebera imikino no kujya kwitabira za meeting zikangurira abantu kwica abandi rero cyarakozwe nta mutwe ntarangu tige tugira abari babifite mu bwongo babuze uko babikora
umuntu yakwibaza kuko hari n'utundi duce twagerageje kwanga kujya muri Jenoside muri Butare barabigerageje ariko habaho igitutu giturutse hejuru cyategetse abo bayobozi kwishyira mu bikorwa hano nta gitutu cyavaga mu buyobozi mwigeze mubona
twagize amahirwe adasanzwe kuko ndibuka mu nama twakoranye na prefect yigeze kutubwira arakaye cyane avuga ati umuntu yagira imuhurate adakandagiye muri Giti kubera yuko icyo gihe nta bikorwa by'ubugome n'urugomo byari bihari akibaza impamvu abantu batari kwigishwa kwica abandi
uwo perefe ninde
yitwaga Bizimana Augustin yageze aho ngabana minisitiri w'ingabo indege ya Habyarimana yaguye ari minisitiri w'ingabo ikindi twagize amahirwe bureba urabona ko urugamba rwo kubohora igihugu rwaturutse mu gice cya Byumba mu Majyaruguru noneho tubonye ko Rumesa yatangiye ashobora kurushwa imbaraga n'ubuyobozi bumukuriye ndetse atangiye no kubura n'amavuta y'imodoka kugira ngo akunyeze nguruke twebwe twagize ubutwari bwo kujya gushaka inkota niyo zari zirizanye aho bitazanye miyaga zigeze zirukanka zimwe zisigara zitabara Rutare na Buyoga n'ahandi hirya no hino ariko tubona abasirikare bake baraza bahageze abajandarume bari bahari bariko tuba tugize Imana gutyo ariko inkotanyi zasanze hari icyakozwe
ari abashobora kuvuga ngo impamvu bitabaye nuko hari inkota
nabyo byabigizemo uruhare ku inkotanyi zasanze hari icyakozwe turanazishimira cyane kuko iyo zitinda buriya mugabo aratangiye kunanirwa kuko n'abagenzi be baratangiye kumuhinduka hagatete bimurambi ubwo yaje kubohora komine gitatu ati ntacyo mukora ntacyo mukora witwa ndabyo bijyabo arafunze yaje ari impunzi ageze hari ashaka kwerekana ko abantu bagomba kwisha abandi rwese mu gaturi impunzi n'izindi twari duhari abavandimwe turi kumwe bari bahari ati kuri impunzi n'izindi ugomba kwishyira amategeko y'impunzi n'izindi urumva ko rero batangiye kugira kumurusha imbaraga cyane cyane ko hari abaturage babo babaga barahungiye muri komine giti akagerageza no kubashakira ibyo barya hari nk'ikigega cyari gihari cy'abaturage cyari cyuzuyemo ibishyimbo ati kiga ko gihambuka kugira ngo abaturage barye
ubu se mwavuga ko abahutu n'abatutsi muri iki gihe muri komine yanyu ya giti nubwo nta cyabaye mubanye gute
mukuri ini radio ntago umuntu yabeshye kuri radio abaturage ba komine giti no mu bihe bibi bashoboye gufashanya ubu rero ubwo rwose ni umwe nubwiyunge muri komine mu cyazo cyo komine giti muri uyu murenge wacu wabukoze cyane cyane ubu niwe ndimo umwe nubwiyunge burose nanjye ubwanjye ndi muri komisiyo y'umwe nubwiyunge ariko ndi kumwe nawe muri komisiyo y'ubwe nubwiyunge ntabwo ari abatutsi gusa ntabwo ari abatutsi turavanze ntabwo wamenye umuntu umuhutu ninde umututsi ninde ikindi vuga kongeraho no kubashimira nshimira cyane cyane ubuyobozi dufite dufite ubuyobozi burebera abaturage nkanjye nshimira ingabo zabohoye igihugu nongera ngashimira n'abaturage bacu yuko bitwaye neza mu bihe bibi mu byo kwica abantu abavandimwe babo ndabashimira cyane nifuza ko ibyo bintu byazakomeza ubundi gahunda ya Umunyarwanda ikaba nziza igakomera mu gihugu cyacu
banyita Nizeyimana Alphonse nkaba ndi umuturage hano mu murenge wa Bukure hahoze ari muri komine Giti mu gihe cya Jenoside rero abantu bo hakurya bicaga abandi twebwe kubera ko twari duturiye ikiyaga tugafata amato tukagenda tukambutsa abantu tubazana kugira ngo tubarokore ubwo rero byabaga bikomeye pe kuko interamwe zo hakurya zazaga zishora abantu zishaka kubashora muri muhazi twebwe tugafata amato tugenda tubambutsa tubahungisha
bari ufite imyaka ingahe
nari ufite imyaka 18
amakuru atubwira ko umubyeyi wawe yabigizemo uruhare rukomeye cyane tubwire muri make icyo yakoze yari muntu ki
yari umuturage wacuruzaga ariko akabana n'abantu neza kuburyo n'abantu benshi bazaga akabacumbikira bavuye hakurya bahungiye inaha
icyo gihe mwari abahutu mukabona ko hari abatutsi hakurya barimo gushakishwa mugafata ubwato mukambuka
mukanyambutsa tukabarukora tukabazana tukabacumbikira
mwarukuye nk'abangahe
bagera mu bantu nka 30
benshi babaga bavuye
hakurya igikomero
hanyuma iyo bamwamaraga kubageza hano habaga iki hakurikiraga iki
twari abacumbikiraga kugeza igihe bazagira mu nkambi aho inkambi yari iri Rutare
hanyuma icyo gihe abo batutsi benshi bakurikiranwa n'abahutu hano muri komine Giti uri umuhutu ubwawe ku kimwebwe mutakoze nk'ibyo abandi bakoze
mbo kubera ko twebwe twasaga nk'aho abatutsi tubanye neza kuko na mama yari umututsi papa ari umuhutu urumva ko twari twarabanye twarahanye igihango ndetse abatutsi twabiyumvagamo cyane
haba harigeze habaho igitsure cyangwa se kubotse igitutu kugira ngo mukore nk'ibyo abandi bakoraga
mbo kubera ubuyobozi bw'intaha bwari bwiza uwari burugumesitiri Sebushumbi Edouard asa naho yakumiriye Jenoside ntako yigeze yaba muri komine Giti
hari isano yari afitanye n'umubyeyi wawe bari baziranye
nta sano sibyo ko buri umuntu yari umucuruzi abantu benshi baba bamuzi nta kindi kintu cyatumye kuturokora abantu nuko twakundaga abantu bose
wibuka iki icyo gihe cyo wibuka
icyo nibuka nuko abatutsi benshi bahungiraga mu rugo
iyo bahageze
twarabacumbikiraga tukabafata neza nta kibazo rwose cyabagiraga bageze mu rugo
kwambuka iki kiyaga byabafataga igihe kingana iki mwa bigenzaga gute
ngo twafataga ubwato tukagenda tukazana abantu ku mwaro byabaga ari nk'iminota 10 kugera hakurya n'icumi kugaruka
hanyuma se hakurya nta bantu babaga bategereje wenda kuba babagira nabi
mbo akenshi bambutsaga abantu ninjoro kuko ninjoro nibwo biba bitagorana
mwamenyaga gute ko bakeneye ubufasha
iyo wabonaga abantu bari ku cyambu ku mazi barahamagaraga bati mwadutabaye mwadutabaye ukajya kubatabara rero
ubu se mubanye gute
tubanye neza nta kibazo gihari
amazina numva aririmba harenga Rutare Nyagatare giterane uvumbaga tunakagitumba arembo mahire y'u Rwanda
Ungwe chinihira sanyaga hanga Shira muruzi chizi guro Ete narwe sero kuri muhazi
Nitwa Ntaganzwa Evariste imyaka 58 ndubatse mfite abana batatu abavuka muri komini ya Giti ku cyo nzi ku cyatumye interahamwe zitaza muri komini Giti ni umuco abantu bari batuye Giti bari bafite kuva muri za 59 ubwo mwumvaga abantu ngo bajyaga bica abandi ariko ho bashoboye kujya babaherekeza bakabageza ku Bugande bakabacisha za Gatsibo bakabambutsa bakajya hanze uyu muco rero w'inaha hari abagiye hanze hari n'abagiye basigara babana neza n'abahutu n'abatutsi ku buryo umubyeyi wabyaraga zaba inka z'umututsi zaba iz'umuhutu hari umuhango wo kubyukurutsa inka zose bakazizana zigakamirwa abana bo muri uwo muryango bagahemba umubyeyi wabyaye ntabwo bavuga ngo ni umututsi cyangwa ni umuhutu aka kano gace ka komini Giti abahandi babonaga ukuntu bakundanye niko kubita ngo nabatangana nta buryarya bwahabaga nta guhohotera undi noneho kugira ngo rero bigejeje muri za 90 bakigisha abantu ko umwanzi w'u Rwanda ari inkotanyi bavuga ngo zifite imirizo ngo amatwi ariko muri komini Giti ntabwo bigeze ibyo babyitaho aya makomini akikije komini Giti za Byumba Giti yo bayitaga abaganza bakavuga ko abaganza nta muhutu haba nta n'umututsi haba bose ari abantu bamwe hano tuhita mu Buganza mu burasirazuba bwa Gicumbi ya gice cya ruguru babitaga abakiga twebwe bakatwita abaganza mu bantu rero abantu bagiranye kuva icyo gihe n'intambara ibaye babifashijwemo n'ubuyobozi bwigishaga abaturage gukundana byatumye nta muntu n'umwe ugira ikintu akora muri komini Giti kijyanye no kurya inka cyangwa se gusenya cyangwa se kuba wakica undi ibyo byose barabyamaganya batewe n'inyigisho z'ubuyobozi bwari buriho bitewe na Sebushumba yahoraga yifuza ko umuntu yibona mu ndi
hanyuma se mwebwe ubwawe uri umuhutu mwumvaga mudakwiye gukora nk'ibyo abandi bakora
ntabwo ibyo ngibyo rwose muri kano gace ka Giti burya abantu bakora ikintu batojwe bakora ikintu bigishijwe ikintu utatojwe ikintu utigishijwe ntiwavuga icyongereza utarakize ni ukuvuga rero hano abantu bose bari bahatuye biyumvagamo ko bari barashyingiranye umugore wabo ari umuhutu umugore wabo ari umututsi buri wese yumvagamo umwe mundi nta gutekereza kuvuga ngo ndi umutsi cyangwa ndi umututsi twari abantu bamwe
wowe ubwawe nubwo uri umuhutu tubwirwa ko bagushakishije kubera isura yawe
njyewe urabona hariya muri komini Murambi nge nari umwubatsi nkorera diyosezi ya Byumba tubaka amashuri hariya bita kwa Gatete kuva perezida wa repubulika yari iriho icyo gihe Habyarimana apfuye bahise bashaka umututsi n'igisanawe nge naziraga uburebure nkazira n'isura ku buryo nagezeho nifuza ko wama nk'ibiti bibiri ngo mate muri ano mazuru yanjye ngo ndebe ko byaba binini nanjye nkaba umunyarwanda w'icyo gihe icyo gihe rero Imana yarandinze ndarokoka nge ntacu icyo gihe ntacu nari ndicyo sinari umuhutu sinari umututsi sinari n'umutwe nge ubwo nta rugero nari imbere y'Imana gusa none nari mpagaze
umaze kuhava se ubonye abandi byo bakoraga ntago washishikajwe no kugira ngo nawe uzubikore
ntago nge ndegeze binshishikaza ahubwo nashishikajwe nuko mbona abantu bose babaho ku buryo n'umuryango wanjye barashize abenshi baguye muri eto Kicukiro abandi bagwa hariya bita kuri Faisali bajya guhungira ahantu hari ku Barushi interahamwe zantwaye abantu 25
icyo gihe se bo bazize iki
icyo gihe nabo nk'uko ubona bose twarasaga twagiye mu isibo y'abatutsi nabo nicyo babashije
kuba twumvaga muri uyu mwanya ayo yari amateka yavuzwe kandi n'ubu yasubiwemo na bamwe mu bakurikiraniye hafi byabaye mu cyahoze ari komine Giti yo mu cyahoze ari prefegitura ya Byumba ni komine ivugwaho ubudasa turebye amateka ya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 kunyongera uretse amateka yavuzwe kandi yanditswe na bamwe hariho n'amateka yanditswe n'umwe mu bavuka muri iyo komine Giti na ya Leonard Nduwayo tutabashije gucukumbura uyu munsi ni mu gitabo yise Giti yo le genocide Rwanda tugenekereje twagira tuti Giti na genocide yo mu Rwanda nawe niba hari igitekerezo cyangwa inyongera watugezaho kuri iki kiganiro turahitegereje kuri email yacu ariyo radio yacu @gmail.com cyangwa kuri nimero ya WhatsApp akamenyetso ko guteranya rimwe 1,242 441 99 331. Turabashimiye cyane mwari na Eka Bagira Ubusa naho utaha.
Turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo. Namwe abatwumvise nongeye kubashimira, namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose.